barkum da mafu dani saddeti e gidabre am guyya sade so he sijer dunyan tun bar da brwan dun ke da bar ta ken na war hu yi gurdo hujjate farsan sirbitu be kam to war fashini ba so presidenti biyati fi nam heddu tilbura tajid estitu ne voa maria dialo o ditan wat gurten wergire namonute
wallisa be kaman smoky robinson sirnege ge sare fariya sajolluma ko wallisku be kam to arita franklin direct kana wallise wallistu lamme America idda dalat Africa be kamtun Arita Franklin yero era daf ukuba kanseri rajijiti rakata turte barkana bokotte barajirenye sheke sat wallele wallisten bada sa grami kuda saddet kanargatte yoto wara bile muzika miliona torba ta mission olgugurate yallatto tashe namota bebe kamo presidenti United States grani Bill Clinton dabadate hogganota siyasa heddu tu sirnage gessa sherre targame ture.
She lived with courage, not without fear.
Gotumma anjiratte soda malejiratte miti garu soda she moatte jiratte jedan President Clinton asawra geessanin jallatton movie mo kawagga saddettami lamatti duan bokote tato bekama Bart Reynolds nagad aman jallatton comedy mo barresa kitaboto comedy wagga sagaltani shanittuwe Stanley Immanningegessen Britainis barresa fayu physics Stefan Hawkingis dabde umri sawaddator batami jatti manasa Cambridge rukesatti barumatu mureji rukane kesatti bokote
Stephen Hawking had a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stefan Hawking adunya ratina mabaye guddada dandeti naman walqunnam wajaib sisa qabaturejedu taabata qalbasi biye Britain Christie's Auction House ra Thomas Venning industry fashion mo designer ota bebe kamo lamatina gadame bara dabre kesa lamme America Kate Spade designer ikke biye France bekama Hubert D. Givenchy Givenchy fashion ota baye dinqisibaman kanta tole bebe kamo akka Audrey Hepburn si Jacqueline Kennedy ufatan adunya qiyesun bekama ture lammin America lallaba wangela television ratti qiyatu fi adunya ratti baye bekamo Billy Graham's umri sa wagga sagaltani sagalitti baruma kuma lama afkuda saddes kana ke sabokote kan ummata miliyona heddu addunya rajira tanittu wangela lallabe Billy Graham jarradi da mafake satti hoggano tamanti iddo dura qaban kessa isadura ture
I want to ask you tonight, do you love God? Do you love him with all your heart, with all your soul?
Galgala kana kanani singa faddu waqayyo nijallattu onne ke sangutu dan jallattu lubbu ke sanin waqayyo njallattu jechu dan sagale waqayyo lallabatu Billy Graham Africa ki ba ke sattimmo ummani biyetti stadiumi ummata kuma furtama batutti aye qabsoftu farra partaidi jabdu katurtefi hada warra Nelson Mandela durani Winnie Mandela geggesse humri wagga saddetani tokkost du ambokoste Winnie Mandela Africa namashe de kamaf jallatama mumiche barresa tokkuma motumota durani Kofi Annanis barumatu murejiru kana ke satti dabde kanobeli naga dunya bada fa meture anan akkom na gara naga ta dunya qajil cha ture tifafama kanjia yokan addesa rejete dene astronauti lamne America Allen Binis umrisa wagga sadde tamijati bara dabre kana bokote ergama roketi Apollo 12 jedamun wagga shan tamadura gara jiatti male Allen Bin
well it was like you won the lottery only even better
akka wallo tori motetti sitiragama tikko sane yunichare jede ture Allen Bin mati siyasa America be kama ke sa tokko katan President United States durani George Herbert Walker Bushis baratu murrejiru kana ke sabokotan gegge sa sanitif President of the United States durani fi President biyetti katan Donald Trump dabadate mati hiriyota wailo tasani heddutu walda kristana biyolessa Washington National Cathedral jiramut gutudan kadannadan President America furtami tokofa kana geggesse kanisani boda President biyetti tani turan ilmisani George W Bush sirnageggesa sararatti waya abbasani nadubatan
the best father a son or daughter could have
nama jabaa fi ulfaata abbaa gaarii ilmi yookaan intalli qabaachuu dandeessu isa guddaa ture. Gadda keenya keessatti abbaan keenya obboleettii keenya roobiniin akka hammatuu fi haadha keenya akka ofitti qabatu beekne fuula ifaadhaan ageggeessinu jechuudhaan imimmaaniin dubbatan pireezidaanti Bush. Reeffa abbaa isaanii kan George H.W. Bush kutaa biyya isaanii Texas keessatti kan isaan dura baruma kana keessa boqotan reeffa haadha warraa isaanii Barbara Bushis reeffa mucayyoo isaanii umrii waggaa sadiitti lukeemiyaadhaan duute kan roobiin cinatti awwaalame. Egaa dhaggeeffattoota keenya bara dabarsine bara 2018 keessa namoota bebbeekamoo addunyaa kanarraa godaanan ilaalchise qophiin qindeessine kanuma.